wanna.
Sango.
Iyo so fine fine. Sherry nangai. Biko ko sini sina. I like a booty bounce. Oh baby ma. Shepuka sepe tu ema.
And I swear to my life, I die for you forever. Yani mi no way. Oh baby ma. Together.
Oh many ma no janja sina. Oh Sherry. Tena. Tashora tatula kujina. Oh ma, mama. I've never loved you like before. Ake mungu ni medata na we. And I like you baby more. Oh, oh, oh.
Minawe, milele. Minawe, tentele. Minawe, milele. Minawe, tentele.
Niki wanawe, nahisi niko parada. Mapenzi yako kwangu, acha niseme fine. Umeniziba mboni zangu, mwingine simuona. Basi nipeni nogewe, kwa unisitamani. Umeziteka teka fikra zangu, acha wapige na majungu. Pozo mai, senyorita, tena my mama sita. Nikiwa nawe yani naridhika, yeah.
Minawe,
minawe,
milele,
baby,
minawe,
minawe,
tentele,
tentele,
minawe,
minawe,
milele,
minawe,
minawe, tentele.
Asa dance na Sherry Coco, na kidogo, mai Coco. Asa dance na Sherry Coco, na kidogo, mai Coco.
Then I cheering on go, baby boo, give me some more.